sono la mia. This is when I would work classic with my man Vito Jukes. Oh baby, nataka nikwambie vile moyo wangu what I feel. Are you ready? Uisikie nafsi yangu upande wa pili. Acha nijimalize kwako mizedi ya wege. Miti ya idi wendo zeze. Nalipiga ndutu cheze. Oh, mpenzi yako mpenzi. Una nichanganya lazizi. Sawa maraba ila umezidisha dozi. Utanipa wala misiju wezi obuti na mwezi. Magana bila dizi. Sawa maraba ila umezidisha dozi. Utanipa got you, you got me, baby. Uko samba mana mimi, my lady. Iwe kwa shida na rao, oh baby. Oh baby, oh my lady. Umenipa dose, dakitari mami. Umenificha misi toki ndani. Takupa do vitu vya thamani. Sijiwezi nipo tabani. Uwepo wako nami maradhi yangu yatapona. And I've been waiting for this, yeah. My love, I found love. This song, baby, your dedication. Paki vitu tuendage vacation. Twende far away, no location. Au Zanzibar, Indian Ocean. Wacha nijimalize. Nikwako zaidi ya mwege. Niti ya dina wendo zete. Nalipiga njo tuchete.
Oh, penzi yako mapenzi. Unanichanganya lazizi.
I'm going crazy.
Sawa maraba ila umezi.
Hey, yeah. Yeah, yeah, yeah,
yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
No, 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 no. No, 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 no.
No,
no, no, no.
No,
come.